Exclusive from ZambianJams.com. JB.
JB.
Kampana kandalama. Yeah. Them homies never smile pa switching a teacher yuma. Ni massage faces na meno baluma. Ke ako kangono ke wagwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. Anen something gwana osa fikosha. Ashike mo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Angala ko high full spaceship. No maafu, no friendship. Nga ufu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikangena mukaleza njaz. Mpamfu kumanjani swazi. Banoni banona chongo ba bras. Ngauma kwa tatingangale chapaz. Wesa chitika kunova mamdoba. Walungumbu asa nduka amdoba. Nioka bochila Oktoba. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife na bana mayati pali spark. So akangena muji ali stack. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonjlet na chifat. Sini kumbuka dieni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot belly. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to satin o yamba again. Bili mumaveni, si makokeni. Nifuna drama pochaya menteni. Makwacha madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga va mea, nine am there. Ponce va yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
More amazing jams on ZambianJams.com.